Dialogue 2. Outside the craft shop, Ruth meets John coming in to join Alison. His rucksack is full of market shopping, and he looks very hot. They first exchange greetings. Then...
Pole, bwana.
Nimesha poa. Alison, yumo dukani bado?
Bado yumo. Haya, nakwenda sokoni sasa.
Soko limejaa watu. Je, utarudi hapa?
Ndiyo, nitarudi baadaye kidogo.
Karibu bwana. Unavipenda vinyago hivi?
Vinanipendeza sana. Hasa kikubwa hiki.
Kinyago kikubwa hiki ni cha kimakonde. Mtindo wa binadamu. Tazama, wapo baba, mama na watoto saba.
Bila shaka ni kizito sana. Sipendi kununua kitu kizito. Labda nitanunua mfinyango mdogo.
Tazama mfinyango huu. Mzee amekaa, anapiga ngoma.
Una pesa? Mimi sina.
Ninazo, lakini kidogo tu. Nimenunua vitambaa vingi.
Mbona umenunua vingi?
Kwa sababu, kwanza nitakushone shati, halafu nitajishonea gauni.